you know, focus. Beat the vibes so you can up. I hear you up on the beat. Oh yeah.
Cola, 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 vamos a no. Yeah. Fuba, 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 vamos bigambo. Ah yeah. Ya tu buka kasi kusonda. Inayawe kwa seka tunda. Dotu ulogo toziki za tala. Panyati chokola jadala. Kwe vumiria. Aba kusinga to vumirida. Uja kufuka kiria. Ula mwesi wa kuhiriba. Never, never quit. Topo watoziki za never quit. Yimu kaba wansi. Ula mwesi nyuma you got money. Kula wambi kando ke kasera. Wadirizi buwine nenga trela. Wadirizi wambi zevera. Sino wa boda boda Mwino nawe wachiseka Umurimi na kuwa buloka Aye Fanya kazi wewe Tosula chansi nawe Umurimi kola na mani nawe Kola na mani daily Just work hard No matter what them say Don't get tired Don't get tired Aye Ali kurugudo Oyo truck driver, tunda nyanye na wasika chapacho muwazi weo dandabo tunda chipsi, mama wange ndabo tunda fruits kwe fupo wa Upcoming, you are next coming, stop crying and keep trying Topo wa Wadirizi buwine nenga trela Wadirizi mbivambi zevera Wataksi no waboda boda Mwino nawe wachiseka Umurimi na kuwa buloka Jadubuka kasi kusonda Inayawe kwa seka tunda Totu ula gweto ziki za tala Manyanti chokola jadala Vumiria Aba kusinga to vumirida Uja kufuka kiria Ula mwesi wa kuhiriva Just work hard No matter what them say Don't get tired Don't get tired Aye Ali kuru kudo Ula wambi kano ke kasela Wadirizi buwine nenga trela Wadirizi mbivambi zevela Boda boda Mwino nawe wachiseka Umurimi na kuwa buloka Aye Kula wambi kano ke kasela Wadirizi buwine nenga trela Wadirizi mbi wambi zevela Aye Wataksi no wa boda boda Mwino nawe wachiseka Umurimi na kuwa buloka Aye